sanyisa feka feka ataya galagende tondeka tonsibyo buwalo buzina pampo kufa tondeka tonsibyo buwalo buzina pampo kufa people.